Bana ngayo nandihlele no Y0 ndacela ukubambisele wena a lovely lady kwaye nombale kolidi andisayithethe yobuhle but ivoice ingasemnandiyona. Hi girl kamala mukamvelihle jonga mna ndikuthandile ubuhle bakho bumphandile bona waphendule esithi igama nguzizipho and isibongo ngundungashe yena uhlala apha emva kwaselivuyo sathandana nalo mnana kaphela unyaka kaphela nenyanga sobabini azange saxabana xa kuvula isikolo nambuza umbuzo omnye kuba usafuna siqhubeke yena wathi ufuna sohluka. Ta-ra-ra, die for you, not so feel away now. Ta-ra-ra, die for you, not so feel away now. Ta-ra-ra, die for you, not so feel away. Kwaye ndimthethele uzizipho mna nomuntu naye waqhubeka nobomi bakhe but ngentliziyo still ndisamthandile kwaye ndisambambile kwaye ndisasifuna nesahlanza sakhe yena undyekele kwaye undithethele kwaye akasacingi ngam kwaye akasalufuni uthando lwam. It's better ndimyekele kwaye ndimthethele kwaye ndixole ngoba soze ndiphinde ndithole uthando lwakhe. Ngaba ndiyazididisa okanye ndazilahlekisa ngokuthanda ngentliziyo ngoba ngoku ndishiyeke ndikhala ndedwa abanye behlekisa abanye bendikhalisa bendixelela ukuba ngoku seliphelile lapho phalam. I said to you, I'd rather die for you and I will marry you because I love you. I said to you, I'd rather die for you and I will marry you because I love you. Natarara die for you, nanzo feel away.